igar ki on don kettino habaru sukabe matar studio kalangu wadanta on gecciro mono ko on habaru on aisa madadda e mundi mina abubakar fof mamina janta aisa foma da sai janta mina irde habaruji gadan sukabe matar gombe hettino en gecciro fu
der haba huji amin ko hande ni me fuddire e gere agade stonto in sanini sukabe jangobe gon age lotir dun juude katage e chumi der yota pindol meden du men kalen do barjaake ko jangirde bi eteni e mi hebi men kantidan du e fijoyi chonginol
daruro aga des fedde sukabe on matar gombe der banger tundube cennani sukabe jangobe gombe jangirde famarde ko gonje ar lotirde juude katare imma chume namina
nonni no aisa bandime anise karim o yawti di himbe men kettino ko ebi
o watto chume keme jeddi kanyum e kartoji ko kataaje didi kanyum e nokku didi to juude lotte kawona ko ekol pamaro mo gonje hokkara dundu kondan sukabe on matar wambe ele banger tudu aga des kay won ko hawri hokkibe gabbat drovida e nyaw coronavirus Ali Bukari kalodo inde suka bendan holli ko sabi ko be ngadi galdo dokkal
ko bur hokkude min sembe kan woni ko min gi ko gomnati kan tan wawa humti haaju um fu ko watti cikabe ben bawo lotude juude ma kaden du hana saru fu wodi bawde ko sodana dum
tous les parfums les bavettes
de telle école gonje sani sumana o wi dokkan gal wari de haani warde
no balla non garka de haandi min kebe gineji lotude juude didi kambe kaataare esumureji keme jetti
comble invite
dun do yo moddere mawde no endan latindu kono sukabe ngadi gambatte walutude golleji di gomnati wona wada do durdugol nyaaw coronavirus ender leydi ndi
aisa na ande ko sukabe umma tobe gage agedes gadobe golle jungo no donno accha golle mabbe
hay mina dumese
aisa na ande dumese ne donne dilla non gam tewtere tanyi gam heude ku hunta hajeji mabbe sai men kettina
daragol golleji ko darto filla yilaru andal duniya yaru wari hawrti du kondan e nyaw coronavirus dum waddi ko sukabe matoor hewbe jabe agadez golanobe golle juude no gonno dilla gantewtoyde kangé
tobdol men se
gollal amin woni gaddol koddi e kotane hande du are gattede de leydi den wala no nawtore na ko jonka miden tefa fitade dabareji
to solution
wallahi wallahi min ko wadi min woppi gollal gal ni woni luma ko woni wala hande joni du min ciofi min jaha min tefo kangé amin min kebo ko min jogori bale
an
horebe hoggo golle juttonde agadez no wadno dagal yaade e horebe leydi gam batte be ngado laawol yilaru ndu endan fuddite ender leydi ndi abdu amate hoggo golle juude ngo agadez
lesart
wadobe golle juude be njoppi golle den min ardibe suudu hawjindu gollal jungo dum no dagal amin yaade to ardibe leydi be woni be ngada no watte fu filla yilaru duniya warta kaden du yilaru anda duniya ender leydi dum wadi dineji di min ngatta di bibbe leydi niger seno choda di mimilta ko yiltobe duniyaru gam anda kulle tariki gom
fansi ay note tourisme
dun do ko sukabe gollobe golle juude agadez naati der mun dun endan hun non ko laati no wodi satarmaaji sanne sabu se jewama lewru me jabbindu endan te fobe kangen jenambe leedi niger kay won ko bulale bundu kangen godon ko laati sogeji algeri kay won ko watti yitido mabbe patata mabbe kay fu mayiri non
mina jonse men kaln on do weltare
noy non jemma boite de ni jaagata ka mani restaurant
mi yart don to dun nyamata kulle belde to dun yart to dun nyamata
bimi ma jon do mi i de hubbe ke nyamai sukabe rebe e worbe no jaha sanne ton en dume sabi ko jaha ton
to dan limen kettino ko banni men waddani me habibu garab ko dum firti dengal fulfulde
bandan galle nyemen ase alal sukabe rebe e worbe gallurde fu ndewtanani to wiete patisserie no kuto du pedji kanye kulle belde watte e be kalna en do en dum sabi ko mi jaton
mo le patisserie
to no kure to kulle belde de e buruji de sortete no kure non to sukabe ummatore potata nyama gato jara diam beldan jewta jala nokkure non de wala fu onko go
to min kay mi do wawi yide nokkure non to himbe potata kile kewde mi de yade jadiraabe am men jarowa creme glacée dun tiada ki pa sedda to mabbe mi do wawi yide dun wodi hoyerna burde de restaurant
kile restaurant parce que dole
deni asodi asomante ko curuda dun jara ko ma wuro don kam buri hoyde
moy che
hajjara amatu no wodi patisserie ko hawji o wi sukabe garo mabbe don enda tan ko wawi ɓeyde gurna maɓɓe noon
ngam nokkure noon to codoɓe jaɓɓititte no woɗiɗi kadi kulle maɓɓe no wooɗi ko codoɓe ɓuuri yidde kan woni boɗol mum e laaɓal nokkure nden
no woddu fa hannde en rewɓe mawɓe kañum e worɓe mawɓe galleji no jaa e nde nokkuje ɗe endam bakoɓe muya haalde ɓe kolli wiide ke o nokku noon toɓe jaato gam batte ɓe keɓɓe mbifa henndu seeɗa
jangirde e mig kay heɓi barjaare mawni ko leyɗe afrika kayre du heɓi barjaare ɗiɗabiri ko leyɗe duniyaru dewtere tewre caka jangirɗe ko indira trial by vinci
nonnon mina sukaɓe ummatore gaɗi fedde innirana batmandi sahel to ɗal min kettino ko banni min waddani min samira ko ɗum firti ɗengal fulfulde
noga e jeetati lewru me fedde goɗɗo latinde no jeeya e himɓe jangoɓe e mig l'école to himɓe jangoto ande dow fii ko tawte e leyɗe kañumen woni ko yehi heɓoy jamaku ɓe laatake gaɓoɓe afrique nonnon du kono e leyɗe duniyaru kamɓe laati ɗiɗabo koɓe gaddi wonno dow filla ñibdiji ley sahel moustapha kaccalla mamadou kanta no tawadu ele fedde yaaɓe heɓoy jama ko o endam
tout d'abord su bâtiment
arande ni iri ñibdi di yimɓe tawaɓe no buura ɗo nder cekantarare sahel waɗana iri ñiɓol gol du fotay neɗɗo no wodi ceede sanne iri mayru du no wodi
confort
so neɗɗo yiiɗi waɗa ko wiyete ñibdi sahel ɗum endam ɗum e ɗum ha neɗɗo hawra sumana alhassan hammadou na omo tawadu kono ele fedde nde nani ko o wi dow majju
e sur matirok
doni katane dini kolbaji bido bidoy koy kan he calmari min kawrodirta min gaɗa ñibditi wala du fou ko bonna ladde e
jaayedermaa
paley sansan ali no tawa eley himɓe heɓuɓe moƴƴere nde o wi jonka omo miilo hono darde mabɓe ɗe ɓerde nden ɗum wonno hollude hono ñibdi sahel ndi endan ko laati du no wawi heɓede kollo mum ɓoyta fey seeɗa
on keɓo han ɗum ɗo yaade yesso gaɓilu komin keɓi mbar jaari ko leyɗe afrika ɗum min naati e gaɗol are ɗen ɗo gartoy ƴewde on jiyan noyi gollirde itede batiment di sahel nde
wontibatiment di sahel
tewtewre ɗiɗo koɓe naati e muɗum kamɓe himɓe e migue ɓe walla sannaɗa filla ko darto ñibdiji e golleji laatiɗi kawtaɗi fou ko nofoto himɓe woodide tewto ngol ɗo kam won ɗiɗaɓol ni ko fawar jondu konɗan waɗa
joni so min naata nder fijo coñinol ɓalli
har fijoji lotol bal gaɗa ko itaki fijoji bal ko bundesliga alkamis liga du fuɗɗi ton to lotol bal fijoji mu mongo waɗa sévi ñande ñalande lasso e jeetati sévi e bétis yey fijey jemma yende sappo ton to sévi ye ñamay bétis ɗiɗi e ɓolo
denne ñalomaji sappo e go'o koranina fijoji liga sporton en clobiji lasso garata pija balɗe tati ɗum latirta denne clobiji fu no hani tinkino hande lasara fc barcelon e major kan en pijata jango du réel madride iman e bar
ɗo min kantani o habaruji amin ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettini men nde on keeɗi hettinago habaruji o ñoon dow laaya rtel tati ɗiɗi imma joni mi yettimaɗa mina sey jango nde on kiyari